kumacha umwana wencha ngaya kwata tutumu
mukuimba nga chire nyonza
echitufu yali wa manyi nyo echa mazima yali wa kabinyo nyo naye wakati omukuwani wokunji leeroza mu mutima gwe tindikulumize ntebe yange kuchiro yali wagulwe nyo
Laba malala wega mujula Labe tutumu weli musula
Katijukira bomu nala gwe babero Na bobali banonya manya Gatukola manya twegendereze Etutumu liandi tusula
Ezekia mutabani wa Abia
Yali kabaka mu Yerusalemi Ngaya kola bikulu, ngaya kola binene Najja obugwa gwa mu nyumba ya mukama nakwato kuita ko kunene Naye mu bigambo bya babaka be Babiloni Ezekia we kamutandira mu kifo ky'okubalaga ekitiibwa kya mukama yabalaga tutumu na bya bugagga bwe
Lutalo lw'ettutumu Beru twekubye enkokola lwamanyi lwawula n'enganda lugoba amafuta lusudde bangi Lusifa lwa mulemi obulamu Olwe tutumu yafirwa bingi Singa tugenda ne tutumu Twandi lusinga obulamu
Kigambo tutumu, kigambo kya mutawana Lisudde banja bakulu n'abato Banjiri bamesesa malala balala Bera bidde abatusa we batuse Tebagala manya, omavu teba mukwata mungalo Anti sente weziri, bali bali na nengombo Ntino sente teremwa, imanyo kwela vize nimi sawe Nebada muluzungu luka luka, bisa kwa sadala dalo mutima Eali mukwano gogwe mwako zanga mwemu Limufuli ladala dale ya mala Lewo kuwe simu natakwa tiradala
Nunuru talo lwe tutumu Beru twe kubye nkokola Lwa manyi lwa ula nenganda Lugoba mafuta lusude wanji Lusifa lwa mule miogulamu Ule tutumu yafirwa binji Singa tukenda ne tutumu Wandiru singo ulamu
Kaimbo rice radio yekamu mazemu abebi batachaba imbira mubali na meka omusumbe motoka yakula nene we mutajijuza temu musitula ate mulino kuvuna majali ekitiwa ya chebiza dadadanyo abo Uganda bakoza manya oliogera konga kusubiza okufa bafumbo bakananga baduke du Unuwafuna nga chango mulala Banjire ye mu mastani Uloku baba agala manya Naenda baga na manyo Lusiga tumalira muwelele Tetwe salabiso Tetu yomba Tetwe kolavita sana Ulwe tutumu
Nunurutalo lwe tutumu Beru twe kubye nkokola Lwa manyi lwa ula nenganda Lugoba mafuta lusude banji Lusifa lwa mulemi obulamu Ule tutumu yafirwa binji Singa tukenda ne tutumu Twandi lusinga obulamu Nunurutalo lwe tutumu Beru twe kubye nkokola Lwa manyi lwa ula nenganda Lugoba mafuta lusude Devanji, Lucifer, Amulemio, Bulamu, Oretu, Tumu, Yafiro, Avinji, Singa, Tukenda, Neto.